I am Dr. Frank Foreman.
Я доктор Фрэнк Форман.
I am the president of Come and See Africa.
Я президент Come and See Africa.
I live in the United States.
Я в Америке.
And we come here once a year.
Канди тебето за ханулиме мунака.
To hold a university student conference.
Кудиранго тиле конференция и кузаване шури.
Based around Christian apologetics.
Чане чане твиванда кубусовану твиба. Ибдо визера имаву визера.
Apologetics is the defense of Christianity against those who say it's wrong.
Ибдо жанго апологетика чанго се апологетикс кубусовану е кубусовану рано кубусовану твиба ибдо визера.
I'm Chris Foreman. I'm the founder of Come and See Africa.
Nitwa Chris Foreman, ni njewe washinze umuryango nyine Come and See Africa.
I've been to Rwanda 23 times.
Maze kuza mu Rwanda inshuro 23.
And this is the 6th conference that we're holding, the 6th apologetics conference.
Kandi noneho iki gikorwa cya apologetic conference kikaba ari igikorwa cy'inshuro ya gatandatu tugiye gukora.
And last year was a general defense of Christianity.
Umwaka ushize twibanze gusobanura no gusobanukirwa ibyo wizera.
And last year many people were asking the question, where is God when people suffer?
Hanyuma ni naho twashingiye kuko umwaka ushize abantu bakomeje kwibaza bagira bati Imana se ibiri hehe igihe abantu banyura mu kaga.
So a year ago we decided to come back, and when we come back we will focus on that one question.
Noneho umwaka ushize nyine twiyemeje ko tuzagaruka kandi nitugaruka tuzakora ubucukumbuzi ku bijyanye n'icyo kibazo kibazwaga.
How can a kind God and a powerful God allow his people to suffer?
Ni gute se Imana y'impuhwe kandi igira ibambe ishobora kwemera ko abantu bayo bababara?
And so for 2.5 days we will work with that question.
Mujukuri rero muri iminsi ibiri n'igice tuzayimara turimo kwiga cyangwa se dukora ubucukumbuzi kuri icyo kibazo twabajije tugishakira igisubizo.
And the answers are many and complex, so you'd have to record for 2.5 days to get the complete answer.
Mujukuri rero byamara igihe kitari gitoya kugira ngo ushakishe igisubizo. Nubwo tutavuga ngo urakibonye burundu ariko tuzakora ubucukumbuzi kuri icyo.
Yes, we will be having students from other countries also coming.
Tuzaba rero dufite abanyeshuri baturuka mu bihugu bitandukanye bazaba baje.
We will have many from Rwanda.
Benshi bazaba baturuka mu Rwanda.
But also Uganda and Burundi.
Abazaturuka Uganda, Burundi,
the Congo, Tanzania, Kenya.
Abazaturuka Kenya, Tanzania.
And we hope to have how many from 100, 150, somewhere between.
Aho tuzaba dufite abanyeshuri hafi bagera kuri 200 bazaba bari muri conference.
But in a country like Rwanda, this question is very important.
Ariko nyamara ku gihugu mu Rwanda ho iki ni ikibazo gisa naho kinafite ireme.
25 years ago 800,000 people died in 100 days.
Abarenze hafi ibihumbi 800 hafi miliyoni y'abanyarwanda barapfuye.
Why did so many innocents die?
Ni byasigaye rero mu mitwe cyangwa se mu bitekerezo by'abanyarwanda kwibaza se aba bantu b'inzirakarengane kuki bapfuye.
Why did so many guilty people not die?
Cyangwa se kandi nyamara bakabaye bitwa nk'abanyabyaha atari bo bapfuye.
Where was God when all of this was happening?
Mu by'ukuri bisigara mu bitekerezo cyangwa se mu bibazo by'abanyarwanda bakavuga bati se Imana igira neza y'inyempuhwe byagenze gute kugira ngo yemere ko abantu bangana gutyo bapfuye.
For many people, this is a bar to their faith. Many people turn their back on God because they cannot answer this question.
nyamara kubera kuburira igisubizo icyo kibazo nyine kubera ikimana y'inyempuhwe ituma cyangwa se yemera abantu bapfa bituma akenshi na kenshi abantu basa naho bayitera umugongo ariko yakabaye impamvu yo kuyegera.
They are not atheists, that is, they don't disbelieve in God.
Ariko nanubu ntiwanabarenganya kubera ko ntabwo twabita abatizera cyangwa abatemera.
But they turn their back on God and they refuse to worship or honor Him.
Kubera iyo mpamvu nyine kubera ko baguweho n'akaga kameze gutyo basa naho bayitera umugongo ntibayiramye cyangwa se ntibayisenge.
To be a Christian, you need to not just believe in God.
Kuba umukristo ntabwo ukeneye gusa kwizera Imana.
The first commandment is to love God.
Ahubwo itegeko rya mbere ribanza ni ugukunda Imana.
And you have to trust God.
Kandi ukayizera.
And these kind of questions break that trust and break that love.
Rimwe na rimwe rero icyo kibazo nyine gikomeye gutyo hari ubwo gituma kwizera cyangwa se kuyizera no kuyikunda bisa naho abantu babivuyemo.
And many times the question becomes very personal.
Ariko nanone iki kibazo gisa naho kibaye ikibazo cy'umuntu bwite.
We talk to many people who in their youth went to church every Sunday.
Twavuganye n'abantu usanga urubyiruko cyane cyane buri cyumweru rujya bakajya gusenga.
But then their mother dies or their child dies.
Ariko nyamara yenda umubyeyi wagapfa cyangwa se umwana wagapfa.
And they say, I can't go to church anymore. God does not care about it.
Akavuga ati sinzasubira rero mu rusengero kubera ko Imana itanyitaho.
And these are questions that both my brother Chris and I have in our own lives.
Kandi ntabwo twanashaka kubisunikira ku bandi bantu njyewe n'uyu muvandimwe natwe yenda twabinyuzemo.
I have 5 children.
Mfite abana batanu.
But my 41-year-old daughter has never spoken a word.
Ariko nyamara umukobwa wanjye ufite imyaka 41 ntabwo yigeze avuga ijambo kuva yavuka.
She is brain damaged.
Mu by'ukuri ubwonko bwe busa naho bwangiritse.
She can be very violent and hard to live with.
Rimwe na rimwe hari ubwo uwo mwana wanjye asa naho ayigumuye bikanatugora cyangwa se bikagorana kubana nawe.
And I ask God, why?
Rimwe na rimwe nanjye hari igihe cyageze nkajya mbaza Imana kubera iki.
And I prayed to God to make her normal.
Hari ubwo nanasenze kugira ngo Imana imugire umuntu muzima.
And God spoke to me in a very personal way.
Ariko nyamara mu buryo bwihariye Imana numvise izina ivuganye nanjye.
He told me in his time he would make Lucinda my daughter right.
Ati Imana irambwira ngo igihe runaka iyo ubwayo izabyikorera.
That he loves her more than I love her.
Numva maze iryo jwi rirambwiye ngo imukunda kuruta uko jyewe mukunda.
That she is his daughter as well as my daughter.
Ari umukobwa wayo kuruta ko ari umukobwa wanjye.
And 9 years ago when we were in Rwanda,
ariko nanone kuri Chris nawe imyaka 9 ishize igihe twari mu Rwanda,
on a mission just like this mission,
igihe twari tuje n'ubundi gukora umurimo nk'uyu nguyu w'Imana,
Frank was driving a car from Butare to Kigali.
Frank yari atwaye imodoka tuva I Butare tujya I Kigali.
And there were 3 of us in the car, Frank driving and me and my wife.
Twari batatu muri iyo modoka, jyewe na Frank n'umudamu wanjye.
And about halfway to Kigali, the car overturned.
Tugeze hagati mu rugendo, imodoka yikubita hasi.
And my wife, Kim, died.
Maze umudamu wanjye, Kim, arapfa.
And had a funeral in Kigali.
Tuza kugera amasengesho I Kigali.
Why did God let this happen?
Ese kuki twari twaje gukorera Imana, Imana ikemera ko umugore wanjye.
We were in this country to do good.
Ntitwari se muri iki gihugu tuzanywe n'ibyiza kuyikorera.
We were preaching the gospel every day.
Twavugaga ubutumwa bwiza ndetse n'ubwo ngubwo ni naho twari tugiye kuvuga ubundi butumwa bwiza.
She was 59 years old.
Yari afite imyaka 59.
And she was dead.
Arapfa.
She came to Rwanda alive and active.
Yumvise ko yaje mu Rwanda ari muzima.
And she returned to America in a box.
Tukamusubiza muri Amerika nyamara ari ugushyingura.
Why did God let this happen?
Wakwibaza ngo kuki Imana yemeye ko ibyo bintu bibaho?
Why did Frank and Chris survive, and why did Kim
die? Why would God allow suffering when this person is serving him? Why would he allow the pain to come to a person who is serving him?
You must come to the conference.
Did you go say it's just so to that disability? Many conference.
What God told Job when Job asked why? Is that his plans are very big.
Nuko umugambi w'Imana ari munini.
He created a very big universe.
Yaremye isi nini isanzure.
And man is just a small part of that universe.
Ariko nyamara umuntu na gace cyangwa se ni igice gitoya kibigize irisanzure.
And we are just a small part of that plan.
Turirero igice gitoya kigize umugambi wo kurema kw'Imana.
And Saint Peter wrote a message to his followers.
Ariko Petero yandikiye abamukurikiraga.
To a young church that was suffering persecution.
Kubw'itorero ryari ririmo kunyura mu kaga muri icyo gihe.
They were being killed for the name of Jesus.
Baricwaga bazira izina rya Yesu.
Peter reminded them that they were following in the steps of Jesus Christ himself.
Ariko nyamara Petero ntiyabuze kubabwira ati ahubwo murimo kugera ikirenge mu cya Yesu ubwe kubera ko nawe yishwa mu kageni.
We worship a God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Dusenga Imana mu butatu, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera.
And God the Son died in pain on a cross.
Ariko nyamara Imana Mwana ntibyabuze ko ipfa ku musaraba.
A Christian understands when he is suffering, he is following in the footsteps of Jesus.
Rimwe na rimwe rero tukwiriye no gusobanukirwa ko nunyuze mu kaga ntakirengagize ko na Kristo nawe yakanyuzemo.
So a Christian has answers that nobody else has.
Ntekereza ko umukristo rero yakabaye afite ibisubizo byinshi ndetse kuruta undi muntu wese washaka ibisubizo.
Christians are the only people that have a God that suffered more than they suffer.
Mbega tu impamvu avuze umukristo nibo abakristo nibo bafite Imana yababaye kuruta undi muntu wese wigeze ababara.
The Bible says that Jesus is the lamb that was slain before the world was made.
Ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo ni umwana w'intama wabambwe cyangwa se wabazwe mbere yuko ndetse anabaho.
Before God made anything,
mbere yuko Imana irema icyo ari cyo cyose,
he knew that his son would be a lamb.
Yari izi ko umwana wayo azaba nk'umwana w'intama.
He knew that lamb would die on a cross.
Imana yari izi neza ko uyu mwana wayo azapfira akabamba ku musaraba.
God's plan for creation included his suffering as well as ours.
Mu by'ukuri kubaho cyangwa se kubambwa k'uyu mwana w'intama w'Imana byari mu bitekerezo by'Imana no kuva mbere.
So the question is, where was Jesus when my wife died in the car?
Ikibazo cyavuga ngo Yesu se yari ari hehe igihe umugore wanjye yagwaga mu mpanuka?
Jesus was weeping just like I was.
Ntekereza ko igisubizo cyavuga ngo Yesu yari arimo arira afite akababaro nk'uko nanjye nari ngafite.
He's with us in our pain.
Abana natwe rero mu kaga tunyuzemo.
and He understands our suffering.
Kandi agasobanukirwa iby'imibabaro yacu.
There were really four people in that car.
Ubwo ni ukuvuga Frank aravuga ati ahubwo birasa naho hari abantu bane muri iriya modoka nubwo twabaze batatu.
But the hope that Christians have is that there is a life beyond this world.
Ariko nyamara ibyiringiro abakristo bafite ni uko hari ibindi byiringiro nyuma y'iyi si.
Paul tells us that all things work together for good to those that love God.
Byose bifatanyiriza hamwe kuri ba bandi bakunda Imana, niko Paul abivuga.